kupotea. Mchana juani unatembea, utoka poni mbali, wenda poni mbali. Marangamia mbebaji ya katokea, na kukushusha mzigo lo kulemea. Upata fadhari pole na safari. That's what you did to me. Yote tisa ila kumi. Umeonyesha maana ya upendo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa tutole ya gimacho. Siku nikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mimi namuomba Mungu akulinde na kusimamie. When nobody wangu mie. Siku hizi vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo busy na boo jamani, nimesha sema. Niko busy na baby na msalaba wake. Kanaweza tanyanyuka. Mara daktari wa zamu wakaingia. Umepata fahamu na mwangalia. Machozi yanakuanguka, unatamani funguka. That's what you did to me. Yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo, na unipe penzi la magendo. Ah baby, before I close my eyes, mimi namuomba Mungu akulinde na kusimamie. When nobody wangu mie. Siku hizi vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo busy na boo jamani, nimesha sema. Niko busy na baby na msalaba wake.
B-boy, B-boy.